yamde joy 8 tere kamintaji chapande tati kibaru jomode fulfulde kamin Omar Hamad Jangata do masinaji salawali ende rekoy kibaruji meden ni en kala e wiide bayle fuddi hebede an ko natta filla nyaaw kolera to enda birni koni der region tawa yeru no komiti kawji do filla nyaaw gondo hali nangude nyalande kengande sappo e go'o kambe takke didi sawrede do kembe dido e nawga yo ko nanguno nyaawgo nani horebe ardibe house commune joyaba kawon komiti arrondissement joyaba gallu nyame fonde may noni be puddi hokkude talkindi me kiyade to nimbe be bononda ndiya hewtino latibe ereji mu en majji yewtere meden pindino hande en jaatana kale fi gondo torri nimbe nguy kaaje tetol gattedo der taxi do gallu nyame kori jamirti emon bien batteni kural ko wite AstraZeneca ujunaji hamre e keme jetati kanjum woni ko leydi Canada waliti leydi meden Niger dum du kenga woni ko minister kajude fillal cellal bibbe leydi Niger yey jabo ngal dokkal e don tawadu e yajinde tugal kural ko hisinta nimbe nyaw coronavirus e meccentede dum dum bi wakati no hawri tare ministry be wadane didi lewru septembre e andini wiide ko si nyaw corona virus gon wangi tanda leydi inditirado delta kamjum e si sappo e tati gon ko ya leydi Nigeria ko wangi do der gallu nyame e region Agadez nani favari jombi en komiti kawji do filla nyaw cholera mo departement birni ko ni region tawa wadi andi nore kenga e wiide nimbe keme dido e nogayo kam woni ko nyaw cholera ngu yiya e mun nogayo je tato kamjum woni ko mayi e hala kakalten kambi en sappo e go kam en kediti e sawrede to enda yeru no Haruna Attayiru goto tawa de der committee of famini Asumani Arzika illuta
du 13 au 30 la santé a
sappo tati lewru ut yago woronja himbe herme e nogay kan nyaw cholera doggur e turre nangi nogay e jetati mayi himbe sappo go koddi gombe no nyawti den nokkuru de be ittana den gonga Allah yettama gam balla kaji kebama ko en jeji gaddi do balla loktorobe e horebe gonga tittinkina ko wadama min jettibe e balla kabe gaddi to noddoje an yago e himbe be pama ko gada labal cellal bandu woni himbe fu ko kalaabal sembi der wuroji mabbe non na to be gado ita muraduji mabbe non be gatta labal yeso
nani e do lawol gotongol doni seni hojama chapande tati e go lewru otto dimma ko nangi nyaw cholera o ummata kona ujunaji dido kemi jeddo chapande jetato e njoyo do nimbe ujunaji dido e kemi dido chapande jetato e jetato sawrabe yamditi chapande jenayo e jeddo kam woni ko ma yeru no andi norde wardiri e hawri tere ministeri be Fawari joni mbi entalkindi meki keme tati e chapande joy kambe mwoni kwa nimbe bendi ya nyami nder komini joyapo omogallu nyamei keba hokede kwa lati be du talkimu en halkino wakatino obononda diam onwano. Ale Mustafa Saleh ardido fila fedde haujibe nimbe bendi ya nyami tawap mende jiporde vye tene kangamu mwonyamei nani kofamini ruke yato Adraman do talkindi meki kwa kadiri.
Tanka deso debi
illa fuddam min bi'a min binde inde be talki dimeki mu e ko nandi titta kalki der bonandaji diele gaddi din neddo fu e ko halkani dum amma dimma talki kalkudi fu de jomum wari windi sey wadanedi wattabe be garbe bindato mu endu gaddi talki inde den talki din jara ko quoi plan niger windabe be du fu nodda gardi e tikel gel hokka wakati windanno inde mu undu ko holla bonandaji din endan kewtake dum no tawa der nokkure de endan do tikoy nabi en talkoy koy dum tuugi suudu kite dum endan wadani neddo mabbe fu talkurum na talki mum kalkudi handen ni wadan talki keme tati e lasoy tati e jeegom gadaadi gaddaadi min kokki jomiraabe majji
d'état civil aux personnes concernées
en janto enden der region tilaberi ko watto nimbe keme tato kam en gori ngala to du woto le commune dengasi département mo walam don do ko sabbe beni din woni Allah e juwole ndiya mawde tobunode le jeddire wittinde de yeru no Hamma Saleh maire di dabo mo commune on famminiri Saidou Abdou Windi tan kepdalam datemo
hecci kenga alkamisa tobo gadaado waddi diyam naati der wuro gon fi gadduɗo bonon daji ganno wada cuudi woronja chamudi gesege sappo tati butigaaji joyi kan diyan dan nyaami himbe be fi o memi ibe bura kamben keme tatu wanda der wuro gulla kandu gesege sappo joyi diyan dan maawi jon en paale sappo joyi kamben fi o memi der wuro gulla to gesege mabbe mawdi gondi der laddeji di be kepta yade ton alla e fitinaaji andaade batamaage den no yidi balla hana wuro zegana kaabe e gulletan diyan dan nyaami wurogi duddi no godi be himbe mu en kebay demi
ziji faraydo
ko tan to enden der region maradi to juwole mawdi hawtade e malli malluje tobile jeddire jabbine de le commune sae sabwa departement mo gedarruji to juwole de ngadi bononda kewdo der gesele malam ibrahim bi wuro garin kasagi latido geseje mum boni nani ko famini mohammed mamman keddo yewtidi demudo
daga cikin jikin garin mu mutun kai
sire amin handen hana neddo babe a kan yauti iga hulliri to neddo tawa amma bonere de ko wadaino nukure amin de enden no sukki sanne wala ko neddo hullira bato baji baji malma luje de enden ni gari kili kafeje amin fu dudal fi gombe nukuje gondu gadi butali ir majjum min illa ummimi mi hayidum abada badar sudu malma luje de enden no tawane yettore allah ni wala ko hewti cuudi amin himbe e dabaji di enden fu malma luje de enden ni wala ko acci der gese den biriri lamtiri ayaje wala fu ko huddi fu bolake Allah tan andi fodde ko bonani
denda asara da mankai saboda Allah
ngende region de soto enda departement mo gaya kettol gauri fudda warde joni balde moni misali le commune motanda to masoudou oumar zada joro wuro on holli weltare mo dun sanne hitande hikande kondongongon wodi gauri habama fadel alu yewtide makko.
Effectivement, les gens, ils ont commencé à répondre.
Non, non, jatin, himbe putti no ketta gauri, gere do putti no bora biriji. To keptol gauri dini futta kana, illa jeddire wittini, der wuro tanda, e wuroji gondi takkol far soppirde wuro tanda. Fo futti no ketta. Gam farton en be tawra e geseje bodde, gonga hitane hikkade Allah yettama. Gandiele to buddem fu wadday bonon daji. Yoro do wadai ko torri himbe kollitoje de gadam mini woni de ni himbe ketti kulle mabbe de ko be demi be renadi fa woda tabe bonnudi ganno la toyto fi mo wodana commune mo tanda fu
ko dutla commune de tanda
do der nyame illu chapande tati e go lewru otu yaade tati lewru septembre no hawri tere go no woni e hore mu hawri tinde halobe nanane be region agadez hawtade e be commune mo arlete dondo koro majjum woni Allah e mabbitol campagne commune ko illunder lewru mars bettido moli abdurrahman maire mo arleta nani ko gongo mamman dantani do majjum
tenatiliki base essentiellement
awrina non wadane gantay kade dara ko wawi ulti sembe sador maji himbe dalila mabbul campagne commune sador maji du har ko darata burna mabbe sador maji har ko darata ladde e jayi kanfu e lumako da cekantara region agades e der hubere arlite horem awrina deni de wadanoma illa wakati campagne o enda mabbay den de walliranno himbe tay ko pama ko hana wadede ko mo ina burna himbe nyande fu kampani o mabbi joni gada makkol makko dum woni dum yewtino ko wade ko uuta sembe sador maji himbe yettore Allah hawrine de ni ko wi a dermu welini gam komin kali fu windama joni komin gidi kanni woni komin kali dum endan dum gollira fodde majju
selon nos recommandations selon notre orientation
nani lebbi didi ciagal mabbitol kerol hakkunde leydi Niger e Algérie ko hisa ndara fa hande ceede are juwoje nder leydi Algérie no nata do enda jippaki do lube Agadez Mohamed Aboubakar jingano bibbe leydi mo region on wadani nimbe dimamaccu
contrairement à l'attente de la population
himbe hana ko kedino e pirtol kerol leydi Niger e leydi Algérie kan wadi gan hande ni de en dari nyamri e arde en dan fu yadake misali ko wata leydi Algérie nata leydi Niger fu cede mum beydake dundu minen he gide amin hegaki milaka du gande ni kerol gol en dan firtama no hani non tila wi e ko irna hebo neddo fu no wawi sodi ko nyami e ko yarem ko cede de du beyda no lato ko juude bibbe lumo tobe ben tawader ibe tefa wala du fa handen gondo no yewtino no cede arede enda wonno jehira der lube den lumotobe bendu ko gidi kanni gatta kaden du boka himbe kan wonde ni cede de enda beydama ba arede enda nati sanne der leydi dinno so tidi cede majje
buti e der awri tere men serebe wande kengande lawa lamu ho jama e wattude mere mawdo mo commune ungurti der region difa ngol lawa lamu do ja kenana e chagala nde chubaki ko konseyebe dun heba kano wada illu nder lewru december 13 modon dubu jinaaji didi e nogayi dun sabbe bini ko ngolla wol hojan nanni faabari joni mbiyam fedde latobe balbe ni jer witende mena kenga non fottere nati hakkune modon e wietebe les etalons di Burkina Faso to be ngey be njaloy be Niger didi e bolum ngol latol dul wada kenana ano ko latol itondirol ko latol bal lady adunaru gadol dubu jinaaji didi e no gaye didi no ngol latol dul wada kenana to endana Marrakech lady Maroc sangarta yo termeden pindinan bi'en nimbe natobe der takasiji dole gallu meden nyamene dombo toro e wujjede e hulinede der diloreji dinata o fidu hoji hakkiloji bibbe wuro gallure den sanne dun sabbe bini ko gollobe do fi hojobe nimbe no njara puddi halde do majju nani ko bandi min Habibu Garba waddi firta fulfulde
ibe duudi natobe taxi bujjetebe na kulkine der taxiji nyemay fi gondo no ummini hakkiloji himbe gallu nyemay Usman no natowo taxi o holli no neddo watta ko hisa dabari mabbe bondo o
ahimidi ba ful taxi no hani wi'e ko neddo nata taxi dara lamba taxi on enda jogito mum na heba none gon ko watta taxi on enda anditi dum hoya amma dum woni ko bura hidede neddo anda lorede natidi
nimbe mutkarani furo
jo en taxiji e min potti be kolli ko ben don yidana bonna inde jo en taxiji
amma sir non gonga wobbe de burtake garan tefa himbe kebadu bonere de gadi de gonga ir himbe be endan no don no bonna inde awjotobe taxi
ana bat
idun don idun bonna inde jom en taxi lamu no hani daura hebude musolo majju gande hana lamu wala bawdo wadi ko watta
ko bammi magen wana abu
fedde jom en taxi si ko tan watti dana e himbe meri be gala no gada golle mu en Abdul Karim Salamun goto der himbe fedde de
le metier de taxi la c'est metier
non golle taxi golle lobbe non taxi wadaka gam guika himbe bujjobe bedu buino bonidi guri bali de darama dum ana awjotobe taxi gonga e gonga gacce meri dum no tawe der gam meri yarata talki awjotobe ben DRST yewtine fami moins en goni no tefa awjade taxi gam sutude bombe be enda himbe kisa bonere de
pa comment les cas des voleurs autres là
far bangere himbe meri horejo kawjido e fi yahu warta loreji di der hubere gallu nyemay o wi guika e kulkinol golna tobe taxi gonno gadane handa daru e jewtina higa e teki kitan ko hokke lawol tufa taxi
handen sadorna himbe kan woni rafi jewtinaade dara undu himbe no kani andana dum minen golle amin kan woni wadude talkidi hokka himbe yawtinaade dara police be kan en je wadude komin kokka derol awjaade taxi police be kan en taykoto yawtino joom debbe gasini golle mabbe demmin kokkata joomun derol gol
de lawol gotol gol wadi min batti police be gam min keba fama debbe muya yeccade do fi o ho fadde horebe yawtinto do fi o no handi himbe gatta hilnare
do wonto kido aruji med e fulfulde tili ede ele jonkambo e leddi hetina altinere to be gaddata on kibaruji gon sanjo pide asuman sina wadda ko dengal hausa kor studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurnal lobban e batu joda kale ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kale mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wadder jeddire
joy alal habaru ju sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fotten fada studio kalangu yado leydi Niger.